Yoyyaa gara English Together kan mata duree tibbanaa irratti mari'annuu fi qoqattiin dubbachuun si barbaachisuusiif qoonnutti baganagaan dhufte Ancaaliidha. Akkasumas Philip Sam na waliin jiru.
Hi, I'm Phil.
And I'm Sam. Hello.
Kutaan har'aa waa'ee amansiisuuti. Egaa waa'ee namoota gurgurtaarra hojjetanii gaafachuun haa eegallu. Hojiin isaanii waa'ee amansiisuu irratti kan xiyyeeffatudha. Akka barruun Behavior and Human Decision Process jedhutti hojjettoota gurgurtaatti maal yoo agarsiisan akkaataan raawwiin hojii isaanii dabalee akka mul'atu ta'a. A. Baay'ina gurgurtaa 7 keessatti godhan irratti. B. Boonasii yookaan galii dabalataa argataniin maal bituu akka danda'an irratti. C. Suuraa atleetii milkaa'aa tokko.
I really don't know.
If people see their sales figures, they can work out what they need to do to improve. Facts, logic and reason. That's what it's all about.
Waan fudhatamaa logic dubbatte Sam, raadiyoo BBC 4 sagantaa har'aa kan Jay Henrichs waa'ee akkatti nama tokko amansiisan gaaffiif deebii taasise kana caqasi. Logic irratti ilaalcha ifaa ta'e qaba.
Well, the first thing I say, I get straight from Aristotle, who, as you know, wrote the book on logic as we know it today. Aristotle himself said that logic is not the most powerful tool of persuasion. Now, here I am on a highly logical program, so forgive me for this. But Aristotle actually said, if you can get people to like and trust you, that's the more powerful tool.
Egaa logic amansiisuuf mal haalaan gaarii ta'e miti. Sanaaf maal jetta Sam?
Yeah, I'm not convinced. If you make a logical argument using facts, people will be persuaded.
But we deal with people, not computers, and people sometimes make decisions illogically. We learned from that interview that people need to have the trust of the other person to be persuasive.
Egaa, trust jechuun amanuudha. Why do you think it is so persuasive?
Okay, think about when you go shopping. Do you sit down, compare prices and quality and make a logical decision? Or do you go for the shop or brand that you trust? A shop might be very cheap, but if you're distrustful of the brand, you probably won't buy anything.
I'm very trusting of logic. I like to compare all the prices. You can have a look at my spreadsheet if you want.
Yeah. That sounds fun. I use trust when I'm choosing where to shop, and I use trust when I choose who to believe. And an important part of that for me is their credibility.
Credibility jechuun amanamummaa waa'ee waan dubbatan tokko beekuu isaaniif.
If I show people when their logic is flawed, I'm sure that will help them see my credibility. I don't think they like it when I do it, though.
Well, that's the other thing we heard about. Aristotle said it was important to get people to like you. You need to build a relationship.
I definitely agree. Building relationship, wal qunnamtii dagaagsuu, gorsin kana irratti qabu, to observe honesty and mutual understanding, kan jedhuudha.
If you're good at relationship building and can show people that you're credible and get them to trust you, then you'll have a much better chance of persuading them.
Maybe that's where I've been going wrong.
Tole, gaaffii jalqabarra sii dhiyeesse yaadattaa? Hojjettoota gurgurtaatti maal gaafa agarsiifamu raawwiin hojii isaanii dabaluuf amansiifamu kan jedhu baruuf kan gaafatame ture. Akka Organizational Behavior and Human Decision Processiitti deebiinsaa caa suuraa atleetii milkaa'aa tokkooti.
Well, that doesn't sound very logical.
See, it's not always about logic. These things can be complicated. Have I managed to persuade you yet? Do you trust me?
I'm not so sure. Have we built a good enough relationship yet, Phil?
Xumuruu keenyaan dura jechoota har'a hanga yoonaatti dubbachaa turre haa ilaallu. Logic jechuun waan fudhatamaa. Trust jechuun amanuu. Credible jechuun amanamaa. Akkasumas building a relationship jechuun wal qunnamtii dagaagsuu turtii waliin qabaanneef galatoomi. Barnoota dabalataa English Together'iin torbanittaan walitti deebinaa nagaatti. Bye.